Chevo Bruto 13.
Pambuyo pake ndidaona chirombo chikufuka mnyanja. Chinali ndi nyanga 10 ndi miti isanu ndi iwiri. Panyanga iliyonse chidavala chisori cha ufumu. Ndipo pamutu uliwonse panali dzina lonyoza Mulungu. Chirombo chimene ndidaonacho chinali ngati kambuku. Mapazi ake ngati achimbalangondo. Kukamwa kwake ngati kwa mkango. Chinjoka chicha chidapatsa chirombocho mphamvu zake, mpando wake wachifumu ndiponso ulamuliro waukulu. Umodzi mwa mitu yake unkaoneka ngati uli ndi bala lofanalo, koma balalo linali litapola. Pamenepo anthu onse ankachitsata chirombocho ali odabwa. Adachipembetsa chinjoka chicha chifukwa chidapatsa ulamuliro wake kwa chirombo chicha. Nachonso chirombo chicha adachipembetsa nkumanena kuti,
ndani angafanane ndi chilombochi? Ndani angachite nacho nkhondo?
Chilombochi cha chidaloledwa kulankhula maonyada ndi onyosa Mulungu mwachipongwe. Ndipo chidapatsidwa mphamvu zolamulira pa miyezi 42. Tsono chidayamba kunena mawu achipongwe onyosa Mulungu, dzina lake, malo ake okhalamo ndi onse okhala kumwamba. Chidaloledwa kuwathira nkhondo anthu a Mulungu ndi kuwagonjetsa. Chidapatsidwanso mphamvu zolamulira anthu a fuko lililonse, mtundu uliwonse ndi achilankhulo chilichonse. Onse okhala pa dziko lapansi adzachipembedza. Ndiye kuti aliyense amene chilengedwere dziko lapansi, dzina lake silidalembedwe mbuku la moyo la mwana wa nkhosa adaphedwa uja.
Ngati wina ali ndi makutu, amve.
Woyenera kutengedwa ku ukapolo, ku ukapolo akapitadi. Woyenera kuphedwa ku nkhondo, kunkhondoko akaphedwadi. Pamenepa ndiye pamene anthu a Mulungu ayenera kuonetsa kupirira ndi kulimbika mchikhulupiriro.
Kenaka ndidaona chirombo china chikutuluka pansi. Chinali ndi nyanga ziwili ngati mwana wa nkhosa, kulankhula kwake ngati kwa chinjoka. Chinkalamulira pamaso pa chirombo choyamba chicha ndi mphamvu zimene chirombo choyambacho chidachipatsa. Chinkakakamiza dziko lapansi ndi onse okhalamo kuti azipembedza chirombo choyamba chicha, chimene bala lake lofanalo licha linali litapola. Chirombo chachiwilichi chinkachita zozizwitsa kwambiri, mpaka kumadzetsa moto pa dziko lapansi kuchokera kumwamba, anthu akuona. Chinkanyenganso anthu okhala pa dziko lapansi ndi zozizwitsa zimene chidaloledwa kuchita pamaso pa chirombo choyamba chicha. Chinkawuza anthu okhala pa dziko lapansiwo kuti apange fano lolemekezera chirombo chimene chidavulazidwa ndi lupanga, koma nkukhalabe ndi moyo. Chidaloledwa kuwuzira mpweya wopatsa moyo mu fano la chirombo choyamba chicha, kuti mpaka lizilankhula ndi kuphetsa aliyense wosalipembedza. Chinkakakamiza anthu onse ang'ono-ang'ono ndi akulu-akulu, olemera ndi osauka, mfulu ndi akapolo, kuti alembedwe chizindikiro pa dzanja la manja kapena pa mphumi. Chinkachita zimenezi kuti wina aliyense asololedwe kugula kapena kugulitsa kanthu ngati alibe chizindikiro chimenechi. Ndiye kuti dzina la chirombo choyamba chicha, kapena namba yotanthauza dzina lake. Pano pafunika nzeru. Iye mwali ndi nzeru atanthauze nambala ya chiromboyo, pakuti nambalayo ikutanthauza munthu.
Nambala yake ndi 666.